Kwame Kubari.
I'm gonna get down, but I'm gonna get down.
na nikaze mpumo na fanya kushimia. Yani sapo, maisha kwisa mili ni ndato ampuli yako mama. Mbuna nuku wa kipisa. Wala wewe chawe, wala wewe chawe, wala wewe chawe, wala wewe chawe. Keep it some love, keep it some love, keep it some love. Kamila mbaka chari kutunjira chokani yako.
Marina Wanaman, Marina Wanaman, Marina Wanaman, Marina Wanaman, Marina Wanaman.